Bonito Lesha. Nilindiye. Ya.
Mola no mongeriniye. No ma mongeriniye. Mola mongeriniye. Na yempe namiye. Mola no mongeriniye. Mola mongeriniye. Mola mongeriniye. Na yempe namiye. Yora yiriye.
Bibu wangu mchumba alipa kwangwa katu damani ya kizairi ya nyumba yopendeza kuliko maua tabibu wangu mchumba kwako napiga dua akianguka
anunua
hata kacho
anunua
moyo wake
pasua
mpenda sana
anajua
penda wili nshaki vumbua nitamuandalia vitumbua mako choko chona barua kwako mora napiga dua
mora
Chona ba.